More amazing jams on ZambianJams.com.
Play so entertainment.
Kaleza che I'm better off all on neck. Chalo si chima seka. Ikose usala weka. Vanecha si wao neka. Njoka zeka zeka. Wea wobama kuseka. So non drama si visa beka. Beta neka. Ino ni gaito banga ndalama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama ino ni type yo panga ndalama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama. Hello punzino wenda for what osa tirovi. Leka mighty kuhuzi. Banzako walibe future osa isa kuwaleta muduzi. Tingala timbela doji. Nisewenza paka kuchi. So nyimbo zanga zizili lache mulungu wanga zizisa kapuji. Chalo chafika pa woyo. Kuplow wapa ni matrend. That's why ni rapa va woyo. Sini na bwirelo fola machenji. Heni nga ukeolo kumateni. Kuchila wauka kuseni. Theni pei kwa ni laitini. Mazale nishina kwa ni sateni. I chase money like I don't like it. That's why I'm a fly kid. I was born and raised in the 90s. And I'm still a shaiki. Dibati pazanga I can be psychic. Unatamba poti haichi. Nindrama kulipe vina tina konka pa malusaka pa maiji. Njule tepali no sangwa. Kalumba feeling imba neck. Leka wambele cheza ngena mudala. Nenzimu za sensing a neck. Nina eso nkala humble. Humble sile tesa gari. Peni kwini la fote ni mawani. Mugaraji mwanga mwashote bugari. We I'm better off all on neck. Chalo si chima seka. Ikose usala weka. Vanecha si wao neka. Njoka zeka zeka. Wea wubama kuseka. So non drama si visa beka. Beta neka. Ino ni type yo ndalama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama. Ino ni type yo ndalama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama.
Yeah, yeah, solo fulu tani trecho. Apa mano ni kufainensho. Sini shota pandalama nzine kafa na leka ni sainepo. Sini oneka na tula na wages fulu nika universo. Nidipete miopeseka na nika wala sini di bisexual. Banecha vama funa waitaya. Fulu chemba kukacha. Lyose nizikone la cheka tapa. Bata pweni tiela fulu ni politisha ni kachini kapata. Kweni sonda hakuna matata. Ni kusebenze sa munu chalo. Ona vene vale mela ni makata. Aliensanga kupase advice. Is not money, but is the limo mutumba. Boy, bafuno ni pisha munyumba. Pressure ni kangi wano endo tunda. Zichu ya kaba ya funda. Hapa na funta ni kangi wano gula unga. Panya mata bama zimi ya mafoni. Ni vaka zizi na mapepe ya nkunda. My snake solo. Facheo linacho arusha kupoka. Baka mwapesi pa mangara zibo. Ipana gula helikopter. Unifu na chenga ufu na chintu. Sindiwe mwana wa kristu. Osangara saka muru saka ife. Boy, tukubweza kupristu.
Kaleza che I'm better off all on neck. Chalo si chima seka. Ikose usala weka. Vanecha si wao neka. Ninjoka zeka zeka. Wea wubama kuseka. So non drama si visa beka. Beta neka. Ino ni type yo panga ndalama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama. Ino ni type yo panga ndalama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama noti wanzanga. Drama.
Exclusive from ZambianJams.com.